Now only wanna don't need 1%. Si uwa onaga siku ya kuliparent. Sisi ukuwa gandani ya predicament. Biggest spender, government. Unchurch officials. Na miracles are also artificial. Congregation wako so superficial. Wanataka ule mungu mu beneficial. Unofficial, kitambulisho.